Imeboikale dakali munyika tinda kashisha bulo abwa Jesu sununda iba bulo abwa Jesu nditambuleleza oh. Jesus.
Jesus,
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 Jesus,